Eh, tiens que ça pleure. Eh, ça pleure, eh.
Atenti baba Nasma.
Acha kabisa mama, ani ya shaki ya po. We, basi kwanza njon 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 wewe njon 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 wewe awe dada mimba ah. Mambo hivi naweza kukupanga miangu shida wechukua tambo nini mimwezako mchawi namba minajua hauko single kipenzi ila mipia na kupenda kia Mungu ukisema we mtu wa mtu ni zambi mana nachojua si wote watu wa Mungu weni weke kundi lolote minita standia usuka ukunwa vocha ulosheni losheni we kama una mtu wako basi nisevunjia kwa sababu tulikutana njiani nikubali nkudekeze abujubuju 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 nikufanye kama mtoto abujubuju 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 nikubali nkudekeze abujubuju 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 nikufanye kama mtoto abujubuju 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 oh na na Darling, you want to fly out on the propenda. Neko freestyle, kali, you say kafiri kagoma kwenda. Neko sugwe na mchai chai, massage to me mlenda. Na vida wavya masai, tu visage kwenye blender. Na neko freestyle, kumchunguli ya mwewe. Piyo siyo poa, mana haikutona wewe. Ah, na ulivyo mteke mteke, kishe kutenyewe. Siyo chaku download, sa kwa nini sipagawe. Weni weke kundi lolote, minita standia. Usuka ukunwa vocha ulosheni. Losheni we kama una mtu wako basi nisevunjia kwa sababu tulikutana njiani nikubali nkudekeze abujubuju 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 nikufanye kama mtoto abujubuju 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 nikubali nkudekeze abujubuju 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 nikufanye kama mtoto abujubuju 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 oh na na we nani ashaki mama mtu cheza na mimi luka na mimi cheza na mimi luka mama mtu linga na mimi cheza na mimi linga na mimi luka kasi kwanza linga linga uweza cheza cheza uweza linga linga uweza linga na mimi kwanza luka luka uweza luka luka uweza luka luka uweza luka na mimi hi amtamboni nikiwa na fazi final sasa eh we meneja Toby wanamuita DJ Jara sambamba na Lil Mike eh anakubali sana solo designer Ashemis record wambie ni ashaki hapana kujitenda simba kijamboni eh choma.